May we remain
Ngiyabonga
make
silokufinile umzuzwana nje sisafunda izwi siye ngo ezweni lokuthula ukuze singathathi isikhathi side kakhulu. Ngifuna niphenye kanye nami kwencwadini ka-Exodus futhi sicale ngesahluko sesine sencwadi ka-Exodus. Mose waphendula wathi, kepha bheka abayikukholwa yimi bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi inkosi ayibonakalanga kuwe. Yayisithi inkosi kuye, kuyini lokhu okusesandleni sakho na? Wathi, yinduku. Khona yathi, iphonse phansi. Wayeseyiphonsa phansi yaphenduka inyoka, uMose wayibalekela. Yayisithi inkosi kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba, yaphenduka induku esandleni sakhe.
That they may believe
ukuba bakholwe ukuthi inkosi uNkulunkulu waweyise uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. Inkosi yathi futhi kuye, faka manje isandla sakho esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe, lapho esesikhipha, bheka isandla sakhe sasiwuthoko sinjengeqhwa. Wathi, buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wayesebuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe, uthe esesikhipha esifubeni sakhe, futhi bheka, sasesiphendukile sinjengenyama yakhe. Uyakuthi, uma bengayi kukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, baya kukholwa yizwi lesibonakaliso samuva. Asikhothamise amakhanda ethu, futhi amakhanda ethu ekhotheme, nezinhliziyo zethu futhi, angazi noma ngabe ukhona yini lapha kulo busuku onezicelo zomkhuleko na, ungakwazisa lapho uphakamisa izandla zethu, uNkulunkulu akuphe izicelo zakho. Baba wethu wasezulwini, lokhu sikuthathe ngokuthi kuyinhlanhla enhle kakhulu ukuza kuwe ngomkhuleko. Siza egameni leNkosi uJesu, futhi siyethenjiswa nguye ukuthi uma sicela noma yini egameni lakhe siyophiwa. Wena wazi isidingo sethu sonke, uyazi ukuthi izandla zethu bezimele ini lapho ziphakama. Ngiyakhuleka Baba ukuthi uzophendula isicelo ngasinye kulo busuku, uthole udumo. Uthi manje vumela uthisha omkhulu wenu, umoya ongcwele, wehlele phezu kwethu kulo busuku futhi uzembule kithi, futhi uzazise kithi ngobufakazi obubonakalayo bokuvuka kwakhe. Kwangathi angeza phakathi kwethu kulo busuku Nkosi, futhi avakashele izinhliziyo zethu, akhulume kithi ngezinto azethimisele lolu suku. Kwangathi amazwi elethenjiselwe leli hora lingabonakaliswa phambi kwethu ukuze sihlale siqinisekile kulesi sikhathi esikhulu esikhathazayo owathi siyofika phezu komhlaba ukuvivinya bonke abantu. Ukuthi impela sekufike kuleso sikhathi Baba lapho abantu bezivinywa khona, futhi kukhona eminingi kakhulu imikhakha ehlukene ukuze cishe impela kungabikho muntu owaziyo ukuthi uzokwenze njani.
Lord, I pray that you'll make known to us tonight that you're here and with us.
Kodwa Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzosazisa kulo busuku ukuthi ulapha futhi unathi, ulapha kusisiza. Siphe izicelo zethu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Ngilokhu nje ngifika sekwedlule isikhathi kancanyana ukuthi ungabonye, futhi lokhu ngicabanga ngalo mphopho, kodwa yilowo oya kwabaqophayo, kodwa lona lapha ngiyacabanga yilowo engifanele ukulalela noma ukukhulumela kuwo. Kusasa ubusuku ubusuku bedili, ngakho ningalikhohlwa. Ngicabanga ukuthi ngiqagele imenyezelo ukuthi abantu bayekuphi. Silubonga ngempela ubambiswano lwenu ezintweni ezinkulu iNkosi yethu ezenzile. Manje kulo busuku ngicabanga ukuthi ngaphandle uma sazi izwi kaNkulunkulu, asazi ukuthi sizokwenze njani. Ngeke saba nokukholwa size sazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu, ukuthi kuthiwani. Manje-ke uma sazi ukuthi yintando kaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu lisho into ethize. khona ke ngingakulandela ngendabulo lokho manje uma inkosi uJesu ibihamba hamba yona sikhulayo emhlabeni lobusuku enyameni yomuntu futhi yathi kusasa lizobelina usuku lonke manje bekungabalula kabi kimi ukuthatha isambulela uma ngisuka ekuseni ngoba ikushilo manje uma ingakushongo angazike ukuthi ngizobuka kukuphi ngakho ileyo ndlela okungayo kunoma yini esenzayo ufuna ukwazi ihora unyaka esiphila kuwo futhi wabaqala ukufika ngaleli viki sizame ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu kusukela ekuqaleni wayekwazi ukuphela lokho kumenza abe ngongenasiphelo uma engesuye ongenasiphelo ongenasiphelo akasuye uNkulunkulu futhi ufanele abe ngumnini mandla osezindaweni zonke ongowazi konke nongumnini mandla ukuze abe uNkulunkulu lawo ngamandla onke wazi izinto zonke ezindaweni zonke futhi wazi ukuphela kusukela ekuqaleni uma engakwazi khona ke akasuye uNkulunkulu ngakho akukho lutho ngempela okuphuma emgudwini yithina kodwa akukho lutho ezweni kaNkulunkulu linqenqeza nje njengewashi elikhulu futhi uma lelo hora lifikela ukuba kwenzeke izwi elabelwe lonyaka ukuba kwenzeke ngathi sicabanga ukuthi kuhamba akuzukwenzeka ngezinye izikhathi kuyenzeka futhi asikwazi uJesu wathi ngezinye isikhathi bathi kuye kungani bonke ababhali bathi u-Elias umele kufika kuqala na yabo manje bakukholwa lokho bakholwa ukuthi u-Elias wayeza noJesu wababuka wayesethi u-Elias usefikile vele futhi animazanga yabo manje yabo kwedlula ngakubo ngqo lawo abhali abefundisi abafundi futhi kwakunguJohane uMbhaphathizi futhi ufike ngandlela zonke u-Elias ayefanele afike ngazo nokho awamqondanga futhi manje kusifanele ukuqonda ihora esiphila kulo nesikhathi esiphila kuso phezu kwalokho ngifuna ukukhuluma kulobusuku ngokuthi iphimbo lesibonakaliso indikimbi ecakile nokho uNkulunkulu wenza izinto ezicakile ngezindlela ezingejwayelekile yilokho okumenza uNkulunkulu ngoba ungaphezu kwemvelo kukho konke akwenzayo uyakwenza angakwenza ngokungaphezu kwemvelo ngoba kungaphezu kwemvelo manje iphimbo lesibonakaliso futhi kukhona iphimbo esibonakalisweni kukhona iphimbo egazini igazi lakhuluma emhlabathini kanjalo njalo igazi elilungileyo lika-Abela lakhuluma lamelana noKhayini neBhayibheli lathi igazi likaJesu Kristu likhuluma okukhulu kunoma kwenza igazi lika-Abela
our seating tonight our
manje ukubeka kwethu lobusuku noma inkundla yethu ivula kuExodus nesikhathi kaExodus isikhathi sokubizela ngaphandle nophumo lwase lifikile Mose inceku yenkosi wayekade ebizelwe emgqeni womsebenzi futhi enza lokho ayekucabanga wayefunde kakhulu eGibhithe wafunda konke ukuhlakanipha bamaGibhithe futhi kungathithi wayene nendlela ukuthi ngokuba yisihlakaniphi esikhulu sezempi ukuthi wayekwazi ukukhulula abantu bakubo basuke phansi kwalobo bubheli ngoba wayengufaro ozayo olandelayo futhi kwakuzoba kalula kanjani kuye ukuba akwenze kodwa niyabo uma lokho kwakuyoba yilona daba khona-ke kwakuzoba yinto yemvelo uNkulunkulu akazithathi izinto zemvelo uthatha izinto ezingaphezu kwemvelo ukuba azifakazele yena ngakho eminyakeni ngamashumi amane yemfundo kwephakeme ukwedlula yonke ayengayithola nephambili ukwedlula yonke ayengayithola isifundiso esikhulu esiphambili sobunzulu lwazi ukwedlula zonke ayengaba yiso enokuqonda okuphuma kunina umphathi onguthisha wakhe ukuthi wayezoba nguye owayezokhulula abantu futhi waphuma esemandleni okuqonda kwakhe futhi wabulala umGibhithe futhi kusukela kulokho uthola ukuthi imizamo yakhe yehluleka waseke ebalekela ogwadule futhi lokho iGibhithe emfundweni elakufaka kuye iminyaka engamashumi amane kwathatha uNkulunkulu eminye iminyaka engamashumi amane ukukukhipha kuye yabo ukuze angethembeli esayensini yakhe ephathelene nenkambo elungileyo yemfundo ukuba ethembele kokungaphezulu kwemvelo. Futhi manje isikhathi sasifikile ukuthi uNkulunkulu wayenze isithembiso ku-Abrahama iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kwesi sikhathi ukuthi inzalo yakhe yayizogogobala ezweni labezizwe futhi babezokhishwa. Emva kweminyaka engamashumi amane babezokhishwa ngesandla esinamandla, wayezobakhulula abantu bakubo ngesandla esinamandla. Futhi lapho isikhathi sesithembiso sesisondela eduzane, kungaleyo nkathi uNkulunkulu abeka ngayo uMose enkundleni, uMose ekwehlulekeni kwakhe ngokoqobo wayeye ehlane. Manje umfanekiso lapha, kukhona umfanekiso omangalisayo impela esingafuni ukugeja, niyabo? Ufanekisiwe, uNkulunkulu wayeletha u-Israyeli, abantu bakhe baphume isizwe, isizwe siphuma esizweni, isizwe siphuma esizweni. Umfanekiso omuhle wanamhlanje ukuthi uNkulunkulu ubiza umlobokazi wakhe aphume ebandleni, umlobokazi ongumKristu ophuma ebandleni lamaKristu, ibandla elingumlobokazi liphuma ebandleni elibizwa kanjalo eBhayibhelini okubhekiswe kulo. Nginamanothi amaningana nemibhalo okubhalwe phansi lapha kulesi sifundo kulobusuku. Libizwa ngokuthi ngezinye izikhathi eqokiwe, abakhethiwe, noma intali yenzalo yowesifazane. Lalibizwa ngokuthi umlobokazi, lowo uNkulunkulu ngokwazi kwakhe engaphambili amdobela ukuthi abe nguye, okungukuthi umlobokazi uphuma ebandleni. Yabo, yonke into ibandla, kodwa uNkulunkulu ukhipha abantu baphume kulelo bandla njengomlobokazi wathi wayezokwenza, futhi wakwenza. Qaphelani noma uyokwenza. Qaphelani, niyabona ukuthi wakwenza kanjani nendlela nokuthi wakwenza kanjani. Sifuna ukubuka lokhu manje njengoba ekhipha u-Israyeli ukuthi wakwenza kanjani nendlela akwenza ngayo. Qaphelani lapho isikhathi sezwi elithenjisiwe saze sizogcwaliseka, uNkulunkulu wabiza uMose ngokwazi phakade futhi wamkhethela emsebenzini, niyabo? uNkulunkulu njalo benomuntu endimeni ngesikhathi, ayikho into eyehluleka kuNkulunkulu. Wakusho ngeke kwehluleka. Uma kwehluleka khona-ke uNkulunkulu uyehluleka ngoba uNkulunkulu uyize. Qaphelani manje, izwi lalifanele libonakalise ukuthi lapho izwi lizobonakaliswa lesithembiso, uNkulunkulu njalo uthumela umprofethi ubonakalisa leso sithembiso ngoba izwi lenkosi liza kuye. Mose waziwa phakade ngenhloso, wabizelwa emsebenzini, akekho omunye owayengakwenza. Uma uNkulunkulu ebizele umuntu emsebenzini ukuba awenze, akukho noyedwa ongathatha indawo yawo, akukho noyedwa ongathatha indawo yakho. Uphondolo lwakho kangaki ngimangala ukuthi engathanda kanjani ukuthatha indawo ka-Oral Roberts, engathanda kanjani ukuthatha indawo ka-Billy Graham. Umuntu onjengalowo, njengoBilly Graham, ngihambe ngiyokhuluma ezithamelini zabantu, ngibizele idloli e-altari, ngikukhohlwe bese ngiya ekhaya, ngingadingeki ukuba ngime lapho ngiphinde ngibambane futhi. Ngeke ngaba nguBilly Graham, kodwa kanjalo noBilly Graham ngeke aba yimi. Sobabili ngeke ngaba ngu-Oral Roberts, u-Oral Roberts ngeke aba yimi. Nina ngamunye nithezi endleleni yokuphatha kaNkulunkulu endaweni yayo nje. Omunye uzila ukudla ngaso sonke isikhathi ukuthi axoxisane noNkulunkulu, ngenkathi omunye ekhipha amademoni ngoba lona omunye uzila ukudla. Kodwa umzimba kaKristu wonke usebenza ndawonye, ubunye. Uma sibona le migoqo yokuhlelo isihlakaza, yilokho okulimaza inhliziyo yami, niyabo? Ngoba yileyo nto esehlukanisayo, limunye. Akukho abantu abakhulu phakathi kwethu, akukho abantu abadumile phakathi kwethu, sonke siyafana ngabantwana bakaNkulunkulu. Nguye kuphela odumile phakathi kwethu, futhi lowo nguKristu, sifanele simqonde. Futhi uma sifuna ukuhlonishwa omunye komunye, ngeke saba nokukholwa ngoba nokukholwa komunye nomunye. Fanele sibe nokukholwa kuKristu, nguye phakathi kwethu esifanele sibe nokukholwa kuye, bese kuba-ke ngokukholwa kulokho akwenzayo nasiphe khona. Manje akekho owayengathatha indawo kaMose, akunandaba ukuthi wayegijima kangakanani, futhi akunandaba ukuthi wazama kakhulu kangakanani ukusuka kukho nokho uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. Wayazi nje ukuthi wayezothathani futhi akwenze ngoMose. Lezi zinto zadingeka ukuthi zenzeke. Manje bhekisisani, akekho owayengathatha indawo yakhe. Manje bhekisisani, uNkulunkulu wamnika isibonakaliso ukufakazela ubizo lwakhe nokungokwakhe ngenkathi ehlela eGibhithe. Manje uNkulunkulu njalo unikeze isithunywa esibonakaliso nephimbo naleso sibonakaliso. Naleso sibonakaliso iyayikhomba indoda uma silotshwe embhalweni. Njengoba uJohane wathi ngiyiphimbo lomemeza eSathane, bathi uMesiya na, wathi angisuye uMesiya kodwa ngiyiphimbo lomemeza eSathane. Njengoba uprofethi u-Isaya asho, wayezikhomba yena ngokucacile. Futhi manje-ke kulokho sithola ukuthi uNkulunkulu njalo akayiguquli neze indlela yakhe yokwenza noma yini. Angeguquke uNkulunkulu wenza yonke into ngendlela efana nje uma ebeka inqubo yakhe ndawonye. Njengoba ngasho ngobunye ubusuku, wenza isinqumo esisodwa, umuntu ufanele asindiswe ngegazi elachithwayo lalowo ongenacala. Sizame yonke enye into ukuba sithole umuntu asindiswe. Sizame ukumthatha simise endaweni aye lapho khona sakhe idolobha. Nebukadinezari wakwenza futhi bakha umbhoshongo. UNimrodi wakwenza. Babe nomthetho futhi babekade benamathempeli, babekade benamabandla, babekade benezinhlangano, babekade benezinqubo zezemfundo, izinqubo zobuhlelo. Bezama ukuthola umuntu bamise uNkulunkulu. Konke nobuncinyane kwehluleka. Kuyokwehluleka njalo kubuyela ngqo egazini elichithiweyo. Indlela kaNkulunkulu yokwenza noma yini ikhulunywa ezwini lakhe. Naleli zwi liyisambulo sonke sikaJesu Kristu. Awukho lutho olufanele lwenezelwe kulo noma lususwe kulo. Lo owenzayo iBhayibheli lathi isabelo sakhe siyokhishwa kuyodinywa okuphila yewundlu. Uma enezela noma yini noma asuse noma yini kulo, lithathe njengendlela elilotshwe ngayo.
The Bible doesn't need anybody to interpret it. God is his own
interpreter. He interprets it the Bible. Ulihumusha ngokuthi akushoyo kwenzeke lokho kuchazulula konke. uNkulunkulu akusho futhi wakwenza yilokho kuphela. Alidingi ngumuthi iBhayibheli lathi alihunyushwa ngasese indlela kaNkulunkulu yokukwenza. Uhlale eqinisile njalo esibonakalisweni sakhe asithumile. Walandela ngephimbo lakhe njalo selokhu kwathi nto ukuthi uNkulunkulu uthumele isibonakaliso emhlabeni. Manje uNkulunkulu akenzi lutho neze iBhayibheli lakhe engakakukhombisi kuqala ezinekweni zakhe abaprofeti. Manje lokho wena uma lokho kuyiphutha, khona-ke konke okunye kwakho kuyiphutha. Yabo, akenzi lutho neze aze akukhombise. Nalowo ubonisa umprofeti ufanele akhonjwe ukuthi lokho akuprofethayo yathola kunumero weshumi nambili elesithupha ukuthi akushoyo kuyafezeka, khona-ke nikukholwe. Kodwa uma kungafezeki, khona-ke ningakukholwa. Futhi kufanele kube ngokwalokho okwakhe. Akunandaba ukuthi ukusho kakhulu kangakanani futhi kuyafezeka futhi noma kuyini. Uma kungahambisani nezwi, khona-ke kusalokhu kuyiphutha. Kufanele kube kanye nezwi, kufanele kubekwe ngokohlelo kanye nezwi ukuba kube isibonakaliso saleso sikhathi, isikhathi abaphila kuso. Manje lokhu kwakukade ethenjiswe nguNkulunkulu ukuthi wayezokhulula abantu bakhe ngengalo eqinile. Manje ngenkathi leli zwi akabizanga umpristi, akabizanga urabi, akabizanga umgwamanda, wabiza umelusi wezimvu entabeni obalekayo, wazalwa umprofethi owaziwa phakathi owayengawufuni umsebenzi wakhe. Uma uza abantu befisa kuba yilokhu lokho noma okunye, into ethize bhekisisa nje, uNkulunkulu akabasebenzisi neze. uNkulunkulu wadingeka ukuthi amfunisise phansi uMose ukuze amthole. Wadingeka ukuthi amfunisise phansi uPawulu ukuze amthole. Kuba ngumuntu ongakufuni, abazifuni izinto bese-ke uNkulunkulu ethatha lowo muntu ongeke akwenze ukuze akhombise inkazimulo yakhe ngakho. Manje bhekisisani, sonke sonke isibonakaliso seqiniso esithunywe nguNkulunkulu silandelwa yiphimbo. Manje niyaqaphela lapha indikimba yi isibonakaliso nephimbo. Uma bengayikukholwa iphimbo lesibonakaliso sokuqala, bona ke bayokholwa iphimbo lesibonakaliso sesibili.
Now the sign has a voice.
Manje isibonakaliso sinephimbo, futhi manje sonke isibonakaliso seqiniso esithunywe nguNkulunkulu sinephimbo. Nalelo phimbo lifanele likhulume ngokwezwi elinikezelwe lolo suku. Impela nje, uma iphimbo lifika, iphimbo elifanayo lidala, lelifanayo elidala, ubona isibonakaliso njalo nesibonakaliso umuntu asenzayo, singumqondo munye umdala ofanayo. Khona-ke ungakusho ngaso sikhathi lokho bekungaveli kuNkulunkulu. Uma kulokho kukhomba umqondo munye umdala ofanayo, akuzange akunaso neze bekuzophikisana nohlelo lukaNkulunkulu. Kufanele kube yinto entsha, kufanele kube yinto abantu abangayiqondi. Kungenjalo bekungeke kwathunyelwa. Akudingi ukuthunyelwa uma kuyisikole esifana esidala nesayensi yezenkolo. Kufanele kube yinto ehlukile, nokho kufanele kukhonjwe ezwini ukuthi kungokwalolo suku. Yabo, okuvumelanayo nezwi likaNkulunkulu kufanele kube yilokho. Awukho amaphutha kukho. Kufanele kube iqiniso. Kufanele kuqinisekiswe nguNkulunkulu iqiniso. Nomuntu okukhulumayo ufanele aqinisekiswe nguNkulunkulu ukuba abe ngumbonisi ovela kuNkulunkulu. Kungenjalo kuyiphutha, abangisho abakuboni ngisho hlobo, abakukholwa ngisho. Izibonakaliso zivela kuNkulunkulu. Isibonakaliso esilandelayo noma iphimbo elilandela isibonakaliso kufanele libe iphimbo likaNkulunkulu likhuluma okuvela ezwini lalowo nyaka. Niyaqonda na? uNkulunkulu unikeza izibonakaliso ukwenzelani na? Njalo unikeza izibonakaliso wabatshela ukuthi yilokho abayokufuna kukho izibonakaliso. uNkulunkulu unikeza izibonakaliso ukuba ahehe abantu bakhe banake. Manje ake sitatishe lokhu, sikutatishisise. Niyabo, izibonakaliso zinikezelwa ukuheha abantu ukuba banake, ngoba uma isibonakaliso esithunyelwe nguNkulunkulu sinikezwa, uNkulunkulu usuke eselungele ukukhuluma. uNkulunkulu usuke eselungele ukukhuluma uma kunikezwa isibonakaliso. Uma sivela ezulwini, sivela kuNkulunkulu, noNkulunkulu usuke eselungele ukukhuluma futhi uzama ukuheha abantu ukuba banake. Nezwi lize kumprofethi wakhe, nomprofethi ukhonjwa isibonakaliso asikhombisayo, bese-ke eza ezwini nezwi lenziwa libonakale. Lokho kuyakuxazulula, akudingi kuhunyushwa, uNkulunkulu usevele ukuhumushile. Niyabo, kuphelele nje ngakho konke. Manje qaphelani, uNkulunkulu unikeza izibonakaliso ukuheha abantu ukuba banake. Lapha isihlahla esivuthayo sasiyisibonakaliso sokuheha umprofethi. Isihlahla esivuthayo, Mose waye kwingemuva logwadule eluse izimvu zakhe, umelusi wezimvu omdala eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, itshebe ende ehamba ezansi ngendlela yezinyawo endala ejwayelekile ngokunyukusa okushisayo mhlawumbe. Kwase kuthi-ke khona manjalo nakho kufika isihlahla sivutha umlilo. Leso sihlahla asiphelanga, awu lokho kwakungejwayelekile nhlobo. Manje uMose engusosayense okungukuthi wayefundiswe kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe, futhi babe ngososayense abadume ukwedlula esinabo namhlanje. Ngakho engusosayense wakubukeka sengathi wayengathi, manje ngizohamba ngiyobona ukuthi hloboluni lwesithako ikhemikhali echelwe kulawo maqabunga ukuba leso sihlahla singashi. Niyabo, ukuba wayezosondela kuso ngendlela yesayense lalingeke neze likhulume kuye. Futhi kunjalo nanamhlanje, uma sizama ukusondela ngesikole nangemfundo ngendlela yesayense, niyomgeja uNkulunkulu ngamamayela ayizigidi. Sondelani kukho njengoMose, izicathulo zakhe ezikhunyuliwe, ezithobile, ukuzibeka phansi. Kuthi manje kwakukhona isibonakaliso kuheha umprofethi. Manje lapho leso sibonakaliso sifanele sibe nephimbo, futhi ngenkathi lelo phimbo likhuluma ukuba lalingekho ngokombhalo, angikholwa ukuthi umprofethi wayezolilalela. Kodwa bhekisisani ukuthi iphimbo laliwombhalo kanjani elaliphelekezela isibonakaliso. lapha kwadisa ukuthi kwakungunkulunkulu ngokuba wathi ngikuzwile kububula kwabantu bami futhi ngiyakhumbula isithembiso engasenza kubo niyabo isibonakaliso bese kuba yiphimbo nangokombhalo ngemuva kwesibonakaliso manje lokho kukhombisa impela lokho ebengikwendlalela nje kufanele kube yisibonakaliso esivela kunkulunkulu futhi uma kuyikho kukhona iphimbo nangokombhalo ngemva kwaso lesithembiso salolo suku hhayi isikole esidala esifana orabi nezinto ezazikade zenzeka esikoleni noma yonke into sonke isikhathi sonke isikhathi abapristi enjalo njalo kodwa lena yinto entsha futhi ingokombhalo isithembiso nesibonakaliso ukuheha umprofeti kwase kuthi-ke wathi manje ngaphambi kokuba ehlele ezansi lapho kufanele abe nento yokuziqinisekisa ukuthi ungumprofeti niyabo ngaphambi kokuba bamemukele wathi abayikuthi inkosi ibonakale kimi wathi manje-ke ngizokunika izibonakaliso ezimbili ukuba uzenze naleso sizoheha abantu banake futhi uma ukunaka kwabantu sekuhehekile bese-ke ukhuluma la mazwi kubo ngunkulunkulu ka-Abrahama u-Isaka noJakobe futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami futhi ngikuthumele ezansi ukuba ubakhulule futhi ngiyakuba nawe isiqaphelile esibonakaliso sakhe sokuqala na wayenazo zonke izinhlobo zabalingisi bazo wonke umuntu wazama ukuphonsa phansi inyoka lokho yi uma lokho kungesikho ukugijima kwabantu angazi ukuthi kuyini niyabo niyabo kodwa ngiboni iphimbo ababenalo ngemva kwaso na lutho iphimbo lasegibhithe lezo nokho babekwazi ukwenza isibonakaliso kodwa babengenalo iphimbo ngemva kwaso ukusesekela kodwa umose weno isho kanje inkosi kwakuyilowo umehluko abalingise ekugcineni baqhubeka isikhathi eside kodwa ekugcineni kwaphelelwa ngamandla niyazi ukuthi ibhayibheli lasho ukuthi lokho kuyokwenzeka futhi ngezinsuku zokugcina na njengojani nojambre bamelana nomose uyoba njalo nomuntu ongqondo yehluleka eqinisweni ubani iqiniso na ujesu kristu uyiqiniso niyabo ongqondo yehluleka eqinisweni manje ujehova uzokhuluma ngezwi lakhe elithenjisiwe ufanele-ke athole lo mprofethi alungele ukuthunyelwa ezansi ngoba usemfeni ucabanga kwakhe njalo umuntu wakhe wenza ngaso sonke isikhathi uthuma umprofethi wakhe lezi bese emqinisekisa umprofethi futhi lesi isibonakaliso esithenjisiweyo umprofethi uqobo lwakhe uyisibonakaliso ibhayibheli lasho njalo uma nibona izikhathi zedlula bese-ke nibona ukufika thathani umlando webhayibheli niwufundisise noma yinini uma nibone okude ukwedlula kwesikhathi kodwa nje uma nibone umprofethi ebonakala kwakuyisibonakaliso sokwahlulela unkulunkulu wayezokwehlulela izwe uma noma isizwe noma abantu uma wawubone umprofethi efika ngike ngashumayela intshumayelo ngakho wena ndoda yetheyipu uyakhumbula isibonakaliso seqiniso esinganakiwe njalo abasinaki njalo banjalo kodwa kwakuyisibonakaliso sokwahlulela okuzayo manje izwi lakhe ligcwaliswa ephimbweni lakhe lokho akwethembisayo bese-ke egcwalisa izwi lakhe ngephimbo ukufika komprofethi kuyisibonakaliso nesixwayiso ukuthi ukwahlulela sekuseduze ekusela njalo kunjalo ake nje ngicaphune oyedwa bukani unowa esukuma ekugcineni ngezinsuku zangaphambi kokubhubha kwezwe ngamanzi umprofethi eprofetha kwakuyini na ukwahlulela kwagadla masinyane kamuva umose wayekungena egibhithe umprofethi oqinisekisiwe enezibonakaliso zomprofethi kwenzekani na ukwahlulela kwagadla egibhithe ngqo kamuva uelija ufika enkundleni umprofethi futhi waprofetha kuhambi ngaleso sizwe kwenzekani na ukwahlulela kwagadla kuso ngqo kamuva kunjalo ujohane umbhaphathizi uyafika njengesibonakaliso wayengumprofethi wayesibonakaliso umprofethi efika emhlabeni babazi ngenkathi efika umesiya wayezokhuluma emva kwakhe kwakufanele kube njalo ngoba uthola abakhethiweyo okungokwalokhu kungukuthola abantu abakhethiweyo ophumayo njengasezinsukwini zikanowa njengasezinsukwini zika-elija izinkulungwane eziyisikhombisa noma amakhulu ayisikhombisa kumbe noma kwakuyini ababengaguqanga ngedolo labo ukubabizela ngaphandle uJohane ebizela abakhethiweyo ngaphandle uthi ukunikela kuKristu uma efika washintshanisa ngebandla lakhe wathi ngimele nginciphe umele akhule ngoba wathi iphimbo lakhe nje elimemeza ehlane lungisani indlela yenkosi noJesu ufikayo ngendlela efanayo uthola abakhethiweyo balungele ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ilokho-ke isibonakaliso sesiprofetho uma nilandela le milayezo tholani nithole abakhethiweyo ukuba balungele hayi abanye abasoze balizwa abakhethiweyo obizwayo yenza kubani leyo ngelosi esodoma eyenza isibonakaliso na u-abrahama ayeqembula suka esodoma lizosha niyabo ujesu wakwethembisa ukuthi kuzophinda niyazi futhi kuleli sodoma manje qaphelani senzani na sithole abakhethiweyo ukuba balungele isikhoselo sikankulunkulu njengasesikhathini sikanowa kanjalo njalo senzani na silata ngehlala isakaniphi esingakholwa siye kwahlulelweni besihlala siba njalo ukwedelela umusa akukho okusele kepha ngokwahlulelwa ngakho sithola isakaniphi nongakholwayo ukuba balungele ukwahlulelwa ngoba benzani na bayasigxeka yileso sizathu amaJuda edla inyama yawo uqobo yingaleso sizathu igazi lageleza liphuma edolobheni ngenkathi uTitus induna enkulu yamaRoma igibela ingena lapho yingoba babenqabe umoya ongcwele ukwahlulelwa kwafanele kufike ngoba babehlekise ngawo uJesu wabatshela ngenkathi bembiza ngoBhelizebhule ukuthi wathi ngiyalithethelela ukubuyisana kwabo ungakenziwa kodwa wathi uma umoya ongcwele ufika uzokwenza into efanayo ukhuluma ngokumelana naye akusozi kwathethelelwa leso sizukulwane asizange sithethelelwe kukho kunjalo ukwahlulelwa kongakholwayo ithishelwa lapho ngenxa yaleyo ntoto ukunikeza ukukhanya kokholwayo ukunyana kongakholwayo njengoba yayinjalo nje inhlika yomlilo yenza ukukhanya ukuba bawelele ezweni lesithembiso nobumnyama kulabo abangakholwanga izibonakaliso zikankulunkulu njalo senza lokho sikhipha amehlo ongakholwayo bese sinikeza ukubona nokukhanya kokuhamba kokholwayo sithunyelelwa lokho-ke uma isiprofetho sakhe sisiqinisile uma isiprofetho somprofeti sisiqinisile futhi sifezeka khona-ke siyisixwayiso sikankulunkulu manje kunumeru weshumi nambili elesithupha sithola into efanayo umbhalo ibhayibheli lalotshwa yilaba umuntu manje uma sifunda kuphethwe sibi esokuqala lamashumi amabili nanye lathi umuntu wasendulo aqhutshwa ngumoya ongcwele waloba ibhayibheli futhi kumahebheru esokuqala elokuqala lapho ekakhuluma khona ngobunye ubusuku unkulunkulu esekhulumile endulo kobaba ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ngabaprofethi ngalolu izinsuku zokugcina ngojesu kristu ndodana yakhe
the pillar of fire the sign the voice
insika yomlilo esibonakaliso iphimbo noma iphimbo lalizokhuluma insika yomlilo esihlahleni yayiyiphimbo eliphawulekayo unkulunkulu ayelungiselela ukulikhuluma qaphelani ngokucacile manje ningakugeji lokhu ngenkathi umiriyemu wayehleke umfowabo uMose futhi wayengumprofethikazi ngenkathi emhleka nonkulunkulu wehla ekuleyo nto yomlilo Mose wazi ukuthi uNkulunkulu wayeselungele ukukhuluma wakuyisibonakaliso lephimbo elayilandelayo lathi awumesabi uNkulunkulu na lathi akekho ezweni onjengenceku yami uMose wesitefanayo ngenkathi besukuma futhi bathi ngenkathi uDathani esukuma futhi ngenkathi uKora ukuphika kwakhe ningumuntu ongcwele kunawe cabanga ukuthi nguwe wedwa kuphela esigejaneni uNkulunkulu wayegqoba uMose kulowo msebenzi kuthi ngenkathi befuna ukuthola esinye isigejane ukuba sihambe nabo bazenzele inhlangano wathi lasihlukanise nabo ngizobalatha nje ngizobaqothula nje ukuthi wakwenza izwe labathola manje sithola ukuthi lokho njalo bekuyindlela kankulunkulu into yomlilo isikhombisa ukuthi iphimbo lilungiselela ukukhuluma kuba mbeni lokhu ungakuthola kanjani ukuba impumputhe na nisayikhumbula i-Houston manje kukhona iphimbo elilandela isibonakaliso Moses isibonakaliso umprofeti kuIsrayeli wethembisa ukuthi izwi selilungiselela ukuba liqinisekiswe liphelele kahle kanjani izwi kaNkulunkulu ngokohlelo ngaso sonke isikhathi ufana njengisho ne-urimi tumimi njengoba ngikhulumile ngayo ngobunye ubusuku i-urimi tumimi yayilapho futhi ngaphandle uma leso sibonakaliso sivela kuleyo urimi tumimi iphimbo lalingavunywa kumele kube khona isibonakaliso isibonakaliso esikhomba iphimbo nephimbo likhomba isibonakaliso ukuthi sivela kuNkulunkulu isibonakaliso sephimbo yileso esikhuluma uyebo noma cha uma uNkulunkulu ahlala khona-ke iphimbo likhuluma ucha uma isibonakaliso sasilapho uNkulunkulu wayekhulume uyebo uhlalo kaNkulunkulu alukaze luguquke besingahlala amahora kulokho kodwa alukaze luguquke bukani uJona umprofeti bukani leso sibonakaliso wayesendleleni yakhe eqonde eTharishish waqala ukuya eNineve wase ethatha indlela eya eTharishish abaningi bamgxeka uJona uJona akakufanele ukugxekwa wayengumprofeti izinyathelo zolungileyo ziqiniswa yinkosi futhi waqala endleleni yakhe eya eTharishish futhi sizama ukugxeka umuntu kodwa uJesu akadlange kaphelani wathi njengalokho uJona wayesesifini somthombo wezinsuku ezintathu nobusuku wakuzoba isibonakaliso kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba semuthunzini komhlaba ezinsuku ezintathu nobusuku nesizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso kepha asiyikunikwa sibonakaliso esivela kuNkulunkulu khumbulani kepha isibonakaliso sikaJona.
What is Jonah's sign? The resurrection.
Yini isibonakaliso sikaJona na ukuvuka kudilesi lezi zisukulwane esesisodoma esiphingayo ukuphinga ngokomoya sicabanga ngokomoya ukuphikisana neqiniso likaNkulunkulu besihlekisa ngalo isizukulwane esibi nesiphingayo kuyofuna isibonakaliso futhi bayosithola kuyoba isibonakaliso sokuvuka. Bukani uJona labo bantu babengabahedeni futhi kwakungenkulu kwakuyidolobha lezohwebo ibona enkulu kwakuyizinhlanzi babethumela izinhlanzi kulo lonke izwe indoda ayengabadobi lowo kwakungumsebenzi futhi babekade bengabahedeni babekhonza izilwane nezithixo futhi baba babi kakhulu njengalesi sizwe manje esigcwele ezocansi ne-Hollywood nazo zonke izinhlobo ngisho nasemabandleni futhi qaphelani ukuthi kwenzekani kani ngezinye izikhathi ngisho ukuhahela ucansi ebandleni kubizwa ngesimondeni lesi sizwe singama kanjani phansi kwento enjengaleyo na lizibize ngamakristu bese liziphatha entweni enjengaleyo lingama kanjani na njengomngane wami olungileyo uJeff Moore wathi eminyakeni edlula uma uNkulunkulu ethethele lesi sizwe lizedlulele nalokhu liyokwaphezeleka njengonkulunkulu olungileyo ukuvusa isodoma negomoro futhi axolise kubo ngokubashisa niqonde ebahlelweni ayikho enye indlela yokukwamukela ibhaleli phansi emabhayibhelini enu sengiyaguga ngikubone ukuthi akuyi yini ekwahlelweni uma ngiphila impilo ejwayelekile ngizokubona isikhathi esijwayelekile eminye iminyaka embalwa iyokuphendula uJona bonke babephumile beyodoba cishe ngesikhathi sasemini futhi nakho kufika uNkulunkulu wolwandle enyuka umkhome ugijimela ukhuphukela osebeni futhi uhlanza umprofethi uphumela ngaphandle kosebe isibonakaliso esinjepho uNkulunkulu wakhulula umprofethi wakhe nomlayezo manje babesibonile isibonakaliso basithola isibonakaliso manje uyini mlayezo na phendukani lelo yiphimbo lesibonakaliso iphimbo lesibonakaliso singukuthi phendukani kungenjalo phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane nizoqothulwa babazi ngokwanele ukuthi baphenduke uJesu wathi bayosilahla lesi sizukulwane ngoba baphenduka ngokushumayela kukaJona nango omkhulu kunoJona iphimbo lalingukuthi iphendukani kuyinjalo ezinsukwini ezingamashumi amane nezoqothulwa uJohane umprofethi ebonakala esibonakaliso somprofethi esibonakalayo emva kweminyaka engamakhulu amane kungekho umprofethi babenazo zonke izihlakaniphi engathi ngiyabona ukuthi ncovancova yini ababenayo iminyaka engamakhulu amane kungekho umprofethi kodwa isikhathi sasondela sokuthi mesiya wayezoza manje uJohane wayeyisibonakaliso engumprofethi ukuthi umesiya wayeselungele ukukhuluma iphimbo lesibonakaliso ngoba umalaki wesithathu siyathola ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami u-Eliyasi wayezofika phambi kobuso bakhe no-Eliyasi uyafika uJohane emoyeni nasemandleni ka-Eliyasi uyafika futhi wenza khona iqala imibhalo eyakwenzayo futhi abaqondanga umbhalo usho njalo wayeyisibonakaliso isibonakaliso somprofethi ukuthi umesiya wayesezokhuluma lo mprofethi ekwazi kathi wamhlophe waze wathi ngani ukhona omi phakathi kwenu khona manje lo mesiya engikhuluma ngaye uphakathi kwenu angifanele ukuthukulula izitatulo zakhe nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo mina ngibhaphathiza ngamanzi kukho ukuphenduka kodwa uzoba semva kwami uphakathi kwenu manje elinye ilanga wabona insizwa ize ihamba yehla wayibona leyo nto yomlilo ngesimo seduba yehla ivele ezulwini iphimbo lalithi lo yindodana yami ethandekayo emthokozile okuhlala kuyo uthi engithokozile ukuhlala kuyo yisenzo ngaphambi kwesabizwana nje ngakho kuyafana nje engithokozile ukuhlala kuyo noma ekuyo engithokozile ukuhlala akwenzi mehluko uphelani ngiyathokoza ukuhlala kuyo uJohane wathi ngiyafakaza ukuthi lo owangihlela ehlane ayekholise ehlane wathi phezu kwalowo oyobona umoya wehla uhlale phezu kwakhe amen kuye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi ngiyafakaza ukuthi iqiniso akuyini na lo mprofethi wayeyisibonakaliso sokuthi umesiya wayeselungele ukukhuluma wayini mesiya na mesiya wayeyizwi ngokugcwele wayengukugcwala kankulunkulu abaprofethi kwakungukukhanya okuncane okulokozayo kodwa kuye kwakukhona konke lokho kukhanya kwakukulo mesiya ngokuba wayengunkulunkulu obonakalisiweyo enziwe u-Emmanueli unkulunkulu phakathi kwethu enyameni yomuntu uMesiya wayeselungele ukukhuluma futhi qaphelani iBhayibheli liyasho ukuthi izwi lenkosi liza kumprofethi manje nakhu kwakubi uJohane uJesu athi wayengumprofethi omkhulu kunabo bonke abake baphila uJesu watsho njalo uMathewu isahluko seshumi nanye nakhu uma kuyobonani na umuntu onyangatengiswa yiyo yonke imimoya leli hlelo lithi ngizokunika okuningi yenza lokhu hayi uJohane kabo kabo umuntu ongasunduzwa ayiswe le nale akhohliswe na kha wayengaluhlaza umprofethi omahlikihliki ngabe nahamba ukuyobona umuntu owayegqoke kahle konke ngengubo yobupristina futhi wathi qhabo bahlala ezigodlweni zamakhosi bashadisa abasha bange izingane bese bencwaba abadala yilolo hlobo abazi lutho ngenkemba ebanjwa ngezandla zombili ngakho napho mukuyobonani na umprofethi na wathi odlula umprofethi kusobala wayeyisithunywa sesivumelwano wayethenjiswe nguNkulunkulu ukumthumela uqaphela lapha uJohane emi emanzini ebhaphathiza ethi uYesu futhi nandizi alisekho ezulwini kodwa lenziwe inyama izwi liyinyama kwenzekani-ke na yini uhlela umbhalo kaNkulunkulu na izwi leza kumprofethi ehlane impela esizibeni impela izwi leza kumprofethi uJohane wabheka phezulu wayesethi yimi engiswela ukubhaphathizwa nguwe uthi othandekayo wami umfowethu umdala uDokotela Davis ibandla le-Missionary Baptist owangibhaphathiza ngokukholwa kwamakristu uma ekhona lapha kulobusuku angiqondile ukulimaza imizwa yakhe isizathu wakhe lapha eTexas uphandle lapha uvela ezintabeni iDavis kodwa ngiyakhumbula sifikisana ngalokho ngolunye usuku nami ngisengumfana nje futhi ngathi akuzwakali kahle Dokotela Davis wathi okwenzekayo ukuthi-ke uJesu wabhaphathiza uJohane wasekuthi-ke uJohane wabhaphathisa uJesu ngoba uJohane wayengakabhaphathizwa akubonakalanga kuyiqiniso kimi ngangilokhu ngilindile ngiphikisisa ngimangele angishongo lutho ngakho kodwa ngolunye usuku ngenkathi inkosi kwembula manje phosisana ukuthi uJesu wathi uJohane wathi yimi engisele kubhathizwa nguwe futhi yingani uze kimi na uJesu wathi vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke Johane wamazi ukuthi wayengubani nabo abaholi ababili bezwe abaholi ababili bebandla uNkulunkulu nomprofeti wakhe bebindawonye manje ebhekisisane babefanele bazi uJesu wathi vuma kalokhu lokho kuyiqiniso kodwa kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke izwi elethenjisiwe umhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethule uJohane wabhaphathisa uJesu ngoba wayengumhlatshelo niyabo umhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethule waphumela lapho ngibona umhlatshelo wagezwa manje-ke sewethulwa kahle wathi lelo yiwudlu likaNkulunkulu wakufukela ngo-ogwini futhi nakho kufika umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe wathi lo uyindodana yami ethandekayo niyabo wethulwa-ke phambi kwabantu bonke kodwa ngaphambi kokuba umhlatshelo wethulwe wawufanele ugeze kuqala lo ngumthetho wethestamente elidala ulungile umesiya wayeselungiselela ukukhuluma ngoba nasi sasesikhona esibonakalisa umprofeti futhi ikani sebebone lowo mprofeti efika enkundleni emva kwayo yonke leyo minyaka engamakhulu amane bengenaye bazi iphimbo elilandelayo kwakungumesiya manje ninabafundi bebhayibheli cabangisisani kanzima impela imizuzu embalwa ibhekisise imvelo yakhe bamgeja kanjani na bakugeja kanjani ukwazi ukuthi kwakunguye uJohane impelo yakhe yakhonjwa umoya wakhe nemvelo kwakhonjwa ukuthi kwakungumelija manje ebhekisisani ukuthi moya muni manje wayengujohane umbhabhathizi kodwa umoya ka-eliyase owawuphezu kwakhe kaphelani kuqala u-elija wayengumuntu owayethanda ihlane nojohane wayengumuntu ehlane no-elija wayengumuntu owayibhekayo leyo nqubo yenhlangano ngalolo suku ngakho konke ayenakho wenze njalo nojohane ninanzalo yezinyoka ubani onibonise ukubalekela intukuthelo na ningaqali ukuthi nginalokhu lokho noma okunye unkulunkulu angamvusela u-abrahama abantwana kulawa manje niyazibona izimvele ezimbili na futhi bukani u-elija wabadeka bonke labo jezibhele ababepende ubuso bangosuku lwakhe labo besifazane abanesisilo esibi kwenzani uJohane na into efanayo kuHerodiya bobabili kwaba yimbangela yokufa kwabo bukani u-elija emva kokuba esenze lo msebenzi omkhulu wayenyukubala alale phandle lapho futhi akhuleke kuNkulunkulu kuba amthathe uJohane wenza into efanayo walala ngisho lapho wasethumela abafundi bakhe ngale wathi hambani nimbuze ngabe nguye lowo noma sibheke omunye na uJesu wayekwazi lokho wayengu-elija ye kwakufanele kube yimvelo yakhe wakhonjwa nte njengoba wayenjalo u-elija wayesemoyeni ka-elija uzofika kahlanu lo moya unjalo ukuba usetshenziswe phezu kwa-elija u-elija uJohane noma lakho esine bese-ke kuba ngowamajuda ngezinsuku zokugcina umoya ka-elija kaphelani manje namhlanje ngifuna nibuke abaprofethi baka-ahabi bakithi besimodeni namhlanje bevumela ojezibhele babo bagunde izinwele zabo bapende ubuso babo bagqoke izikhindi babheme osikilithi noma yini kulungile abaprofethi baka-ahabi bakithi banamhlanje behamba nezikole zabo impela behamba bebahola ngezivumokholo ezenziwe ngumuntu namahlelo kwini na abaprofethi baka-ahabi singomunye umikhaya kuba avuke enkundleni noma ngesikhathi ka-ahabi u-elija ufike enkundleni yilowo-ke othenjisiweyo behamba bebahola noma yiphi indlela abafuna ukuya kuyo uma bengakwenzi babaphathe kabi lapha ndawondawo bayoya ngale futhi bajoyine lokhu futhi bebe besalokhu begcine ukuzisho kwabo ukuthi bangamakristu awu babengakaze basindiswe ekuqaleni imvelo yabo impela iyakufakazisa ndingawathola ama-grapes esihlahleni sameva na ndingawathola amabhece emvinini wamathanga na yona impela imvelo iyakhombisa ukuthi abafuni ukuzihlanganisa ngalutho nezwi bahlekisa ngalo futhi bayihlambalaze uma kulotshiwe isho kanje inkosi lezinto zizakwenzeka futhi bayalihleka bahlekise ngalo.
Akumangalisi
uJesu athi inkosikazi yaseningizimu iyakusukumana lezizukulwane ngezinsuku zokugcina futhi silahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakubona umuntu onesiphiwo sokuhlakanipha wathi nango omkhulu kunoSolomon. Impela uSolomon waye usuku lwakhe ngakungolunye lwezinsuku ezinkulu abantu bonke basikhole lesi siphiwo uNkulunkulu abapha sona loSolomon nodumo lwakhe lwaphumela ndawo zonke. Ukuba ke thina abantu bangalolu suku nathi maMelika sizama njalo ukuthola uhlelo oluthize lokuhlana nokukhomanisa. Nandi uhlelo kaNkulunkulu, phendukani, phendukelani kuNkulunkulu oluye uhlelo ukuba bebezokwenza lokho besizobukhohlwa ubukhomanisa. Ngenkathi wonke u-Israyeli esikholwa leso siphiwo uNkulunkulu abanika sona, weMelika ibizovele inikeze ikholwe isiphiwo uNkulunkulu asinika sona ngalo zitukhombile indodana yakhe esibona isingabonjwele ivusiwe kwafileyo iphila phakathi kwethu ngokwesithembiso sayo ukuba kuphela besizolondoloza lokho ye kuphela kwabakhethiwe ukuba akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamduzi nabo bonke ubaba angephe bona bayoza. Kuhlwanyela imbewu nje iyawa enye ngapha nangapho, kodwa kukhona ukuhlwanyelwa kwembewu noma kanjani iyobamba izimpande zayo noma yikuphi lapho ekhona bayoyibamba. Kaphelani babe lapha futhi sithola ukuthi ngalolo suku u-Ahabisize sasithole lawo ma-Israyeli eza noma yiluphi uhlobo lwezinto ababefuna ukuzenza futhi besalokhu bezisho ukuthi bangama-Israyeli. Ukuthi u-Elija wasilahla kanjani sesizukulwane ngakho konke lokho kwakukuye noNkulunkulu emqinisekisa ukuthi wayengumprofethi. Ngaphambi nje kokufika kwenjalo Johane wahamba wakufukela ngo wangena kwa-Israyeli wayeganwe yilona wesifazane kuHerodi umfowabo umkaFiliphu. Kwakhona nje ebusweni bakhe akanyenganga wayengesabi ukuthi igosa elithize lizomkhipha, wayengaphethe khadi lenhlanganyelo kuphela enoNkulunkulu wayengumprofethi wakhe. Izwi lalinaye wayengadingi ukuthi ahambe ayobuza noma yimuphi umbhishobhi noma abadikoni. Wayegcotshiwe, wayenezwi, wakhona ngqo ebusweni bakhe wayesethi awunamthetho wokumthatha kunjalo akancenganga kumuntu. Labo besifazane ababi bephinga beqhubeka njengo Amose lapho efika enkundleni wabuka lapho asazi ngisho nokuthi uvelaphi. Ingabe walibuka kanjani ledolobho laseSamaria njengoba kwakwenza izivakashi konke kukuhle nabashumayeli bonke benokuzwana nezizwe nenhlangano nezizwe nawo wonke umuntu futhi besalokhu bephila esonweni? Amehlo akhe ancipha, impanda yakhe yayikade icobezela futhi kanjalo uyehla akadlange wayengabukeki kangako kodwa wena ishalanje inkosi. Sidinga u-Amosi enkundleni namhlanje, besingamemukela na? Impela cha, kanjengoba naye bengamemukelanga. Wayengafika enkundleni wayengadilisa zonke izinhlangano, onke amahlelo, bonke abesifazane abagqoke izikhindi, wonke uJesu phela okhumule izinwele, wayengabadabula babeyisicucu. Babengamthathele bamkhiphele emgwaqeni futhi bathi lolo sihlanya oludala, kodwa wayeyobe eno isho kanje inkosi ngokuba kubhalwe ngaleyo ndlela nje. Amahlelo amemukele cha, wayengenamuntu wokuthatha uhlelo lwakhe ngabe leli elikhulu idolobha elihle lelenkasuko njengoba iSamaria lalinjalo. Ngabe yamemukela lo mfo omncane ongaziwa engenakhadi lenhlanganyelo kungekho muntu wokumthatha kumbe noma yini? Wayengenakhaso, wayengenakhadi lenhlanganyelo engenasikole avela kuso, kodwa wena isho kanje inkosi. Nokufika kwakhe njengomprofethi kwakuyisibonakaliso ethimbo lakhe lalivela kuNkulunkulu futhi lakhonjwa ngezinsuku zikaJerobhowamu wesibili, yonke into ayisho yafezeka. Manje siyathola lolu suku esiphila kulo kuyimpinda nje yalokho futhi abefundisi nabantu banamahloni kuma epulpiti futhi ivangeli liphenduka ithikithi lokudla kubo. Ayesaba ukusho noma yini omunye umuntu uzobakhipha kulokhu lokho noma okunye. Munye kuphela umuntu ongakukhipha ezulwini lo ngukhulu. Kuthi uzokhishwa kanjani ezulwini uhlala nezwi lakhe na? Yilokho akuthumela kho lokho. Kumbulani iBhayibheli lasho esikhathini esinje njengoba sasinjalo ngezinsuku zika-Elijah. Ngosuku olunje njengoba lwalunjalo ngezinsuku zika-Johane ukuthi uMalaki wesine uzobuyela emhlabeni futhi uyothumela u-Elijah. Manje ningawuqo. Vilokho manje nomalaki wesithathu ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami lowo kwakungu-Eliyasi futhi kodwa kumalaki wesine wathi ngaphambi nje kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi luyofika lapho umhlaba wonke uyoshisa njengeziko nabalungileyo bayophuma bahambe phezu kwemilonza yababi. Leso yisikhathi seminyaka eyinkulungwane. Ngiyakuthuma u-Elijah umprofethi. Umuntu owenza yina uyakubuyisela ukholo lwabantwana lubuyele kobaba abapostoli babuyele ezwini uyofanele abe ngumprofethi. Ngiyakumthuma. Uyokhonja ukuyikho ngempela imvelo yakhe iyofana njengoba yayinjalo ka-Elijah ngamashiyi umlayezo wakhe uyoba kulowo mugqa ngqo uyolahla adilize kungabikho ntanganyelo kungabikho bambiswano. Kungabikho lutho kodwa uyoba no isho kanje inkosi. Manje kumbulani ekukhona zonke izinhlobo zamaqembu ezisukumayo zithi le yingubo ka-Elijah nale yimfundiso ka-Elijah. Lonke iqembu inhlangano iphendulele eqenjini ka-Elijah noma ingubo ka-Elijah. Lakusiwa umbhalo uNkulunkulu akazange asebenzisane iqembu kanjalo. Ngenkathi u-Elijah efika enkundleni yoJohane uMbhaphathizi bobabili balahla amaqembu nenhlangano abazange bakwenze wawalahla indlela ayenza ngayo u-Elijah noJohane bobabili. Hayi iqembu noma ihlelo kodwa bobabili bobabili ezikhathini zabo awalahla amaqembu nezinhlangano. Bese kuba njani-ke isibonakaliso sesikhathi sokugcina impela siyophelekezela iphimbo lesikhathi sokugcina. U-Elijah ufanele afike enkundleni umuntu ogcotshwe ngalowo moya umuntu wasehlathini kanjalo njalo nomthandi walokho futhi afike enkundleni ukuqinisekisa. Manje bhekisisani ukuthi umbhalo uthini manje futhi-ke ngeke nidukiswe niyabo isibonakaliso sesikhathi sokugcina nephimbo lesikhathi sokugcina. UNkulunkulu akazange asebenzisane neqembu akukho ndawo embhalweni usebenza ngomuntu ngamunye ngoba wonke umuntu wehlukile komunye. Wonke umuntu izithupha zethu zehlukile amakala ethu ehlukile lezo zethu zehlukile uthola umuntu oyedwa angamthola ngokuphelele ekuzwaneni aze abe yilelozi. Yingaleso sizathu uPawulu wathi funa ngiphakanyiswe kakhulu ngobukhulu besambulo nganikwa isithunywa sikasathane. Niyabo uMathewu waloba uLuka waloba uMarko waloba bonke kodwa balandela uJesu nje futhi baloba lokho akushoyo. Kodwa uPawulu wayenesambulo sokuthi wayengubani niyabo yileyo nto ayeyibonile. Isambulo sakhe sasikhulu kakhulu wamthethela waloba iBhayibheli njengoMose wasethesemente elidala. Lowo muntu othumileyo uPawulu leso sambulo ayenaso wayazi ukuthi uJesu wethesemente elisha wayenguJehova welidala. Wayenesambulo salo futhi wayekwazi ukulibeka kumaHebheru kanti futhi kumaRoma nakwabase-Efesu nabo bonke waloba lezi zincwadi babelani ezawukuphuma kwesibonakaliso sakhe khona-ke waloba izincwadi. Le mvelo yokufika iyofana akuyikuba iqembu iyoba ngumuntu oyedwa. UNkulunkulu ayikho enye indlela asebenza ngayo kodwa ngumuntu oyedwa. Manje u-Elijah wayengesilo iqembu uJohane uMbhaphathizi wayengesilo iqembu babe ngumuntu oyedwa ngamunye. UNkulunkulu uMalaki wesine akasho ukuthi ngiyothuma iqembu wathi ngiyothuma u-Elijah izwi lingeguqulwe. Manje bhekisisani isibonakaliso sesikhathi sokuphela nephimbo kuyofika ngokohlelo lombhalo njengoba kwethenjisi. Sifuna ukwazi ukuthi siyoba yini isibonakaliso sokuphela na? UJesu wasitshela kuMathewu wamashumi amabili nane namashumi amabili nanhlanu wasitshela futhi ezambulweni kusuka le kwesesithupha noma esokuqala kuze kuyothi ngqi. bese awu isahloko seshumi bese eyafika esahlokweni seshumi nesishiyagalolunye kungena isikhathi seminyaka eyinkulungwane ekufikeni kwakhe egibele ehashini elimhlophe. Sizofika isibonakaliso sesikhathi sokuphela manje lalelani sengivala siyofika ngayo impela nje indlela umbhalo osho ngayo manje caphelani iphimbo lesibonakaliso manje uJesu kuLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu wethembisa isibonakaliso sesikhathi sokuphela isibonakaliso sokugcina sathi uNkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni womuntu ekwazi ukwehlulela imicabango owawusemqondweni kaSara ethendeni emva kwakhe yilokho akushoyo leso isibonakaliso asethembisa ekupheleni wayethe uyokwenzani na sasizokwaziwa ngezinsuku izinsuku zokugcina lapho indodana yomuntu iyokwambulwa khona yembulwe lapho indodana yomuntu yembulwa leso kuyoba isibonakaliso ayokwembulwa ngaso manje bukani uma lokho ungakusho lokho impela kuyakusho manje ningasho yini ukuthi ikhabo siyoba ngenye into khabo siyokwakha ibhilide elikhulu okukhulu lokhu noma lokhu nomunye umkhandi wenkolo yobuKristu omkhulu noma okunye na okhabo khabo lokho kuyizindlela ezigcwele kakhulu lokho kungakwelinye icala uphambene nalokho uNkulunkulu athi akwenziwe ayezokwenza. Kaphelani ukuthi sitheni manje imibhalo iyoba yikho nje namashi ngoba inesibonakaliso saseSodoma kokwemvelo. Kwakunini lapho okwakukhona khona noma yibaphi ondlingeli abaningi kakhulu izimpendukezelo nezinto kunanjengoba bekhona manje isizukulwane esibi nesidingayo lapho ngeke ngisho wavula ithelevishini yakho ngaphandle uma kukhona olunye uhlobo olungcolile into yaseHollywood enyanyekayo na? Futhi abantu abazibiza ngamaKristu bayohlala ekhaya bangayi emhlanganweni womkhuleko ukuze babone into enjalo ukukhombisa ukuthi moya muni okini kunjalo. Abantu bayogqoka nje njengalabo nowesilisa uyabavumela babahole babayise nenale njengoba beza lapho ngabe sizokwenza iHollywood be isibalo sethu noma ngabe sizokholwa yizwi likaNkulunkulu ngakho na? Hello sabe libonayo libona izinkulunkulu liqinisekiswa futhi bezali na balihleka ngoba baphile babephakade babengakaze baphile ngoba babeke baphila babeyohlala bephila njalo iphakade kodwa babengakaze baphile babefenjalo o bangahle kuba babepholishiwe futhi bakholwe lokhu lokho noma okunye. UJesu wathi ninabazenzisi kubo kulabo baphristi ngalolo suku ningakusho kanjani okuhle ube umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo na? Ningibiza nithi ngimuhle rabi omuhle nkosi enhle. Wayekwazi okwakusenhliziyweni yabo, wayekwazi ukukubona okwakusenhliziyweni yabo. Wayeyizwi iBhayibheli lathi izwi kaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikadla ngothi zombili futhi lahlulela izizinto okusenhliziyweni. Manje leso sibonakaliso saseSodoma sesibuyile ngokwemvelo futhi uma yonke into isibekwe kahle impela nje ngokwendawo eyiyona yona indlela efanele ibe ngayo ngokwemvelo. Manje-ke ningawukhitha kanjani emqondweni wenu ukuthi obomoya akukho lapha ngesikhathi esifanayo na? Okubili ukubekwa kusenkundleni. Yebo, wonke umuntu evuma okwemvelo kukahle kodwa okomoya abafuni ukukholwa ngoba ithikamezi sana nemfundiso yabo. ULuka weshumi nesikhombisa uyisibonakaliso. ULuka weshumi nesikhombisa uyisibonakaliso uJesu akusho ukuthi ngezinsuku zokugcina izizwe namabandla nabantu bayoba njengoba nje kwakunjalo eSodoma izwe labezizwe ngaphambi nje kokuqothulwa kweSodoma ngomlilo futhi kwakuyoba khona iqembu elifukayo njengo-Abrahama libuyele emumva ngenkathi uJesu ethi njengoba kwenzeka ngezinsuku zaseSodoma buyelani emumva nibone ukuthi kwakunjani eSodoma. Wafunda iBhayibheli elifanayo nesilifundayo iBhayibheli elifanayo manje buyela emumva ubuke ukuthi kwakuyini. Nakhu kwakukhona iqembu elikhethiwe elibizelwe ngaphandle iqembu lika-Abrahama babebheke indodana ethenjisiwe abasesodoma abakholwanga yilutho mayelana naso futhi kwakukhona osivivi ilunga lebandla ezansi esodoma kuba lezo zingelosi ezintathu ziza kulowo ngamunye wabo bekisihlali ukuthi sibonakaliso sini abasikhombisa khona-ke nizobona ukuthi sibonakaliso sini esiphila kuso manje leso kuyoba isibonakaliso nephimbo lesibonakaliso liyoba umalaki wesine ukubuyisela abantu babuyele ebukholweni ngobupostoli kobaba naso isibonakaliso nanto iphimbo lihambisana ngamashi nombhalo niyabo isibonakaliso siyisibonakaliso ukuthi kwakusesodoma unkulunkulu wabonakalisa ezidalweni ezingabantu wayesethi uphi umkakho usarana wathi usethendeni emva kwakho wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi engakwethembisa ngaso wayesethi futhi usara emumva emva kwakhe wathi lokho kungenzeka kanjani mina isalukwazi naye ikhehla na futhi njengendoda yami phandle lapho ikhehla wathi asiyilutho olunjengalokho kithi wathi nje ngeke kwenzeka wathi ukungabazelani usara lokho ethi enhliziyweni yakhe lezi zinto zingenzeka kanjani na
nojesu wathi lokho kuyobuya futhi manje kubulani u-abrahama wabiza leyo ndoda ngo-elohim unkulunkulu unkulunkulu bakufanele kube nguye ngani na wayekwazi ukwehlulela imicabango futhi wayengaso impela isikhathi futhi u-elohim umoya ngcwele hhayi omunye umuntu umuntu ofanayo ebuyela phakathi ebandleni futhi uyakwenza into efanayo lokho kuyoba isibonakaliso lephimbo liyoba ngokubabiza babuyele ezwini babuyisele kukholwa kwabantwana bobaba naso isibonakaliso nephimbo izibonakaliso ngoyejwayelekile ziyemukelwa kodwa iphimbo alemukelwa balithanda iphimbo kodwa bayosithatha isibonakaliso ngokwejwayelekile bayosithatha bayasithanda isibonakaliso ngoba bayathanda ukusibuka bazibungaze kodwa iphimbo abafuni ukukwenza kumbulani manje iphimbo qhubelani emuva ezwini futhi isibonakaliso sikajesu sikamesiya ngokuba izaya wa35 unyonga luya kuthebula njengendluzele nakho konke lokhu lokho kwakumangalisa o bakwemukela lokho kwakukuhle bakukholwa lokho basikholwa isibonakaliso woza rabi ebandleni lami sizokunika bambiswano olugcwele impela yakukholwa uyisimangaliso ungurabi wena ungumprofethi osemncane ngena zonke izinhlobo zobambiswano isibonakaliso siyamangalisa kodwa ngenkathi iphimbo selikhuluma futhi lathi mina nobaba simunye oye abakwazanga ukulikholwa lelo zenza unkulunkulu babengalifuni iphimbo babesithanda isibonakaliso bayakwazi lokho bavuma ukuthi kwakuyisibonakaliso sikamesiya kodwa iphimbo babengalithandi lelo imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi bathi ungubhelizebhule wathi nina sizukulwane sezinyoka o balizonda lelo phimbo benzani na balikhipha lelo phimbo phakathi kwabo bamkhiphela ngaphandle ujesu wathi uma bebizile umnini indlu ngokuthi ubhelizebhule kakhulu abafundi bakhe na kumbulani esambulweni sesithathu onyakeni waselaodikeya lena ilawodikeya isibonakaliso sasesodoma sizofika iphimbo buyelani emuva ezwini ideshe kulezi zimvumokholo namahlelo bese libuyela emuva ezwini uma lifika ngokwezambulo zesithathu wakhishwa ebandleni njengoba nje wayenjalo ngaleyo nkathi isibonakaliso silungile kodwa hhayi iphimbo abafuni ukuzihlanganisa ngalutho nephimbo qhabo iphimbo kodwa umose wathi uma bengayi kukwenza noma unkulunkulu wathi kumose abayi kulikholwa lelo phimbo lokuqala lesibonakaliso sokuqala ubazame ngephimbo lesibili futhi uma bengayi kukwenza lokho bese-ke uhambe ulande amanzi bese uwathululela emhlabathini lokho kuqeda konke yilokho kuphela ugeze ususe uthuli uthuli ezinyaweni zakho ngamanye amazwi njengoba ujesu asho wathi ukhe amanzi empuleni uwathululele emhlabathini abe yigazi bese ukhombisa ukuthi yilokho ozophuziswa khona igazi ngakho kwaba nje yilokho impela okwakuyikho uma bengasikholwanga isibonakaliso khona-ke isibonakaliso sisithathu ngempela sakuthola
zonke izinkonzo inezibonakaliso ezintathu uma sithunyelwe sivela kuNkulunkulu. UJesu wayenezibonakaliso ezintathu, uMose wayenezibonakaliso ezintathu, uNowa wayenezibonakaliso ezintathu, Elijah wayenezibonakaliso ezintathu, yonke into ifika ngezibonakaliso ezintathu. Qaphelani, lalelani bangane, sesithe ukwedlula kancanyana isikhathi. Oh hey, bengingazi ukuthi sesihambe kangako isikhathi, sesedlule ngokwathi. Uma ningathi nesikhole sibonakaliso saseSodoma sikaLuka, niyabo njengoba esethembile, niyasikholwa isibonakaliso saseSodoma, pho ningelemukele ngani iphimbo likaMalakhi elilandela isibonakaliso okubuyela ezweni na? IBhayibheli lisho njalo ukuthi niyasibona. Manje-ke lalelani ephimbweni lesibonakaliso. Ngeke nazibona lezi zinto ngaphandle, angazi ukuthi nicabangani ngazo. Bophezeleke kuphela ekuzifundeni nasekukhulumeni ngakho kukini. Uma ningahle nisikholwe isibonakaliso, khona-ke likholweni iphimbo elilandela isibonakaliso. Oh hey, bukani uMose umfanekiso wokuphuma. Manje wayezotshela labo bantu ngesithembiso esasinikwe obaba. Ngiyasikhumbula isithembiso sami koyise. Futhi manje yini uMose azoyenza na? Ukuphendula izithi ziyo zabantu zibuyele kulokho okwakushiwo obaba. Futhi njengoba uMose wayenjalo ngaleyo nkathi, unjalo noma lakuwesine ukuphendula abantu babuyele kukholweni kwababa. Wonke la mathingethinza amahlelo kanjalonjalo kuyelani ezwini. Ngiyanazi izinqwaba zabantu ziyathanda ukwenza lokho. Angithethisi mina nje lapha, la mathayipu aya emhlabeni kuyelele. Niyabo ndawo zonke, angithethi kini kodwa ngithetha kunoma ngubani lapho engeyakhona. Ngingumkanyeli wembewu, yilokho kuphela engikwazi ukwenza. Ukinina ukwenza isinqumo. Balekelani ulaka oluzayo bantu. Ungacabanga ukuthi ngoba uyiPentecoste, ungacabanga ukuthi ngoba umama wakho wayengomuhle iMethodisti edwelisiwe, noma ubaba wakho ungolungileyo uBaptist omemezayo, ngiyacabanga ukuthi lokho kukhona okuzokwenza kini. Ngiyacabanga ukuthi yingoba nisonta esontweni abalakhayo noma ibandla enilakhayo manje. Ngiyacabanga ukuthi ngoba ninamaPentecosta nakhuluma ngezilimi futhi nasine emoyeni futhi nagijima nehla nenyuka phansi endlini eminyakeni engamashumi amane eyedlula. Ngiyacabanga ukuthi ngoba nabanemihlangano yokuphilisa kanjalo njalo. Nephimbo emva kwayo ukuphendukela kuyo nibuyele kuNkulunkulu. Ningayivumeli inedlule kukhona esibonakaliso nephimbo. Uma umuntu evuka nesibonakaliso esifanayo sidala saba nomqondo ofanayo, kukhona okungalungile. Asiveli kuNkulunkulu. Oh he, yenzani imendo yayo iqonde manje. Manje niyasikholwa na? Uyanike. Oh, baphuphuthekileyo nabahlakazekileyo niye kwabakini. IBhayibheli umbhali weculo wathi izizwe ziyehlukana, u-Israyeli uyaphaphama. Izibonakaliso iBhayibheli elazibikezelayo ezithi kuzabe izizwe zibaliwe ngokwesaba ukuthi yayo. Buyani obahlakazekileyo kwabakini. Buyani, buyelani emuva. Umprofethi wathi uyakuba ngukukhanya ngesikhathi sokusha. Ngaphambi kokuba indodana yenze kube mnyama bhuqe, uyakuba ngukukhanya. Bane kukhanyeni kusenekukhanya. Emva kwesikhashana umkhandi wenkolo yobuKristu uzonithola, futhi akusekho ndlela yokukhanya ngaleyo nkathi. Asikhothamise amakhanda ethu. Baba wasezulwini, kusezandleni zakho manje ngihlanyelile imbewu, angazi ukuthi ziwele kuphi. Ngikhulekela ukuthi uzozibusisa noma ngabe zikuphi, futhi kwangathi zingathola indawo yazo phansi le, futhi zifule zonke izindawo ezingamatshe nazo zonke izimpande zamakhakhasi ezihlaza.
futhi njengoba kwakunjalo futhi ukhiphe konke ukungakholwa endleleni sibe khona baba thina manje sinikela lokhu kuwe egameni lika Jesu Christu amen amakhanda enu ekhotheme amehlo enu evaliwe kusasa ebusuku yidili izoni ngedolobha ngizo inkosi ithanda ngizodingeka ukuthi ngikhulume ngikhuluma ebandleni elixubile manje bengingeke ngaba nesibindi sokushumayela lokhu bekuzovele nje ubenze baphuphutheke kakhulu kunakuqala emhlanganweni onjalo kodwa nina kulobu busuku niyakholwa ukuthi nibone isibonakaliso futhi seningalize iphimbo uma ninalo futhi niyalikholwa na futhi aninikaze niyakholwa kodwa beningakalemukeli ukristu ekugcwaleni kwakhe aphamise isandla sakho na futhi onke amakhanda awakhothame manje nawo onke amehlo avalwe phakamise isandla sakho ukhumbule futhi branham lapho ukhuleka ngizojabula ukukwenza uNkulunkulu anibusise baba wethu wasezulwini ibhayibheli lathi abaningi abakholwayo wababhaphathizwa ngiyakhuleka nkosi ukuthi laba bantu ophakamise izandla zabo ukuthi bayakukholwa abakaze babhaphathizwe ngombhaphathizo wamakhristu bangathi bangathola ibandla elikwenzayo ukuthi babhaphathizwe sibekhona nkosi bangathi bangebhaphathizwe ngamanzi kuphela okuyisibonakaliso sengaphandle kuphela ukuthi ikhona into ezowe ngaphakathi ibhayibheli lathi kunye ukukholwa yinye inkosi munye ubhaphathizo nalo bhaphathizo ungumbhaphathizo ngokomoya umzimba ugezwa kuyisifanekiso ukukhombisa nje noma ukunikeza isibonakaliso ukuthi ikhona into eyenzeke ngaphakathi kodwa yilowo mphefumulo ofanele ubhaphathizo ngomoya ongcwele lokho okwaphakathi kuza ukuzongena kuleyo mvele yobuntu futhi uyishintsha ngapha nangapha ukuyenza ikholo ngikhulekela ukuthi bazokwemukela umoya onjebanikeza wena manje njengemiklomelo yomlayezo nabomusa egameni lakhe ngiyakhuleka amen manje amakhanda enu ekhotheme ngenhlonipho nginemizuzu eyisikhombisa nje angikwazanga ukuphuma ngesikhathi angikwazanga ukuba nomuga umkhuleko esikhathini ngicela ukuba nihlale khona lapho enikhona ngiyaxolisa ukunihlalisa kuze kwedle isikhathi ngizokhulekela umuntu wonke ninabantu abanye benu phandle lapha onamakhadi umkhuleko ningakhathazeki sizonithola kodwa sizobona nje uma umoya ongcwele uzosembulela manje uma nikholwa kuye futhi nikholwa ukuthi lesi sibonakalisa kumbulani ngelosi yayingumuntu iyadla yaphuza phambi kuka-Abrahama kepha nokho yayikwazi nosara ethendeni yayikwazi ukwehlulela imicabango osenhliziyweni yakhe leso kwakuyisibonakalisa yayiyizwi manje uma izwi kuphela alingeza kithi manje-ke futhi wethembisa ukwenza into efanayo manje nina khona lapho kwizethameli ongenawo amakhadi okhuleko futhi wazi ukuthi awuzukuba kwazi ukwahlukela ukubona ukuhlalele ukuthi ikuphi okuyikhona khona ngaphandle uma inkosi izongibonisa ngizo futhi ngikholwani ukuthi uNkulunkulu ngempela uyabaphilisa abagulayo ngifunani nikholwe khona manje imizuzu mbala futhi nje nikhuleke futhi nithi nkosi Jesu ngiyayazi yindoda kodwa ingitshele ukuthi ihlelile kulobu busuku futhi yakufakazisa kithi ukuthi ngongcwele yize elingeke lambulala babengambulala uJesu ngenkathi esenyameni bambulala kodwa manje uvukile esimweni esikhazimulisiweyo angeke asaphinde abulawe futhi wathi kusiyisikhashana izwi lingabe lisangibona nokho nina abamiselwa ngaphambili labo omiselwe ukuphila uphakade ibandla umlobokazi niyongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza zonke lezi zithembiso azenzayo manje ngiyazi ngenkathi elapha emhlabeni yena uNkulunkulu wayekuye wayenguNkulunkulu wayengukugcwala kukaNkulunkulu wayeyilo lonke izwi kaNkulunkulu ubonakalisiwe nebhayibheli lisenguye uNkulunkulu izwi futhi kusekhona esinye sesambulo namanje esisazokwembulwa futhi wathi ngezinsuku zokugcina lapho izwe seliba njengeSodoma futhi indodana yomuntu iyokwembulwa esibonakaliso sasesodoma siyobuya
bese kuthi iphimbo liyobiza abantu babuye labo ababeselwe ukuphila. Yazi ngenkathi lapha kwakukhona izigidi zabantu emhlabeni abangazange neze bazi ukuthi wayelapha. Akukho sizathu sokwazi yabo uza kulabo ababekubiselwe ngaphambili ukukubona. Manje khulekani, manje thulani ngempela, inganyakazi noma ngabe kuphi, ovulandi abaphezulu phansi ngezansi noma ngabe ekuphi, inganyakazi, hlalani nje nithule du futhi ngikhuleke. Sithi Nkosi Jesu, iBhayibheli lathi maHebheru sithi ukuthi wena khona manje umphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu, futhi siyakubona emhlabeni ngenkathi uselapha emhlabeni. Wesifazane omncane ngesinye isikhathi wathinta ingubo yakho, futhi wena wajika wase uthi ubani ongithintile na? Wagaza, kodwa nokho ukukholwa kwakhe kwakhonjwa. UJesu wamtshela ngomopho wakhe, wayesethi okwakhe ukukholwa kwakho ukusindisile.
Manje usenguye lo mphristi omkhulu ofanayo. Uma enguye izolo namuhla naphakade, uzofanele enze ngendlela efanayo. Uma umphila uthi kwenzani lokho manje-ke na? Uzofanele kube khona inyama yomuntu emhlabeni ukukhuluma iphimbo lakhe. Ngingumveni, nina ningamagadi.
Ayikho indlela yokukuzumeza bangane umbhalo kuyiqiniso. Nina befundisi, niyakukholwa lokho emuva lapho na?
Out there.
Manje khona lapho hloniphani ngempela futhi ngikhuleke nithi Nkosi Jesu, ngithinte ingubo yakho. Uthi niyambona osondele kakhulu kimi amafita ngamashumi amabili noma ngaphezulu. Angazi mphefumulo khona la. Kwazi ngisho ukubona muntu ngempela engimaziyo kulo busuku ohlezi lapho ngaphandle kukaPat Taylor ehlezi lapha ngaphambili umngani wami. Kukhona abantu abasezinhlabeni zemibhede izinhlaka, ubone ibhokisi lohlaka livuleka izolo ebusuku, nendoda yasukuma yase isuka ihamba. Anikwenzi ngayonke lobusuku na? Yabo, ikholwe nje yilokho kuphela enifanele nikwenze. Bukhona bakhe buzokwenza, nangu ukhona, nizofanele nibe ngakuye ukuba anivuse ngezinsuku zokucina. Manje nina enikholwayo futhi enicabanga ukuthi ngihluleka kuzwakale, bhekani ngapha nje manje njengoPetro noJohane bathi sibheke, futhi babhekisisa indoda yakwenza ibheke ukubona into isiliva negolide anginalo kodwa enginakho. Manje ukuphilisa anginakho kodwa enginakho, isiliva sivela kuNkulunkulu inipha khona. Uma nje nizokukholwa uNkulunkulu uzokusebenza kuphela kuphela ukuba ngikukholwe. Enginakho ngizonipha khona uma nizokukholwa uNkulunkulu uzokusebenza. Uzameni lapha nakho khona manje. Amen. Ngiyakuthanda lo. Nanto ininikazi lihlezi khona lapha. Lithe ukuzimuka lihlezi khona lapha egcineni. Unalo ikhadi nomkhuleko ininikazi elithe ukuzimuka. Awunalo khona lapha? Awunalo ikhadi nomkhuleko na? Yebo. Awunalo ikhadi nomkhuleko na? Uyakholwa empeleni na? Awulidingi ikhadi lomkhuleko uma ukholwa. Kukhona ukuwawaza komsindo ephimbweni. Ingaleso sizathu kunzima ukubiza abantu kanje, kodwa zamani ungilalela ngokusondela okukhulu eningakwenza manje. Ukwazi awunakhadi nomkhuleko, ngakho awuzukuba semsamo. Uma uNkulunkulu ezongivulela ukuthi iyini inkathazo yakho, zokukholwa lokho kuzoba yinto efanayo njengoba evula nje owesifazane ukuthi yayiyini inkathazo yakhe na? Owesifazane emthonjeni na? Usalo ayikushilo kanjalo njalo na? Uyakukholwa lokho na? Uyakholwa ukuthi kuzobe kuqinisile na? Uphethwe yisimo segazi, ukhona okungalungile ngegazi lakho. Uma lokho kuqinisile, phakamisa isandla sakho, kulungile. Awusenakho manje, kuphendulele ukukhanya phezu kwakho. UJesu Kristu ukuhloniphile. Manje angikaze ngibone wesifazane empilweni yami. Manje yini leyo na? Kufanele kube ngumoya. Manje ngasho njengabafarisi, lowo ngudevil. Awu, uthola umvuzo wabo. Wena uthi uKristu, uthola umvuzo kaKristu. Ukholwa ukuthi yizwi likhonjwa ngalezi usuku lokugcina. Hayi mina. Lapha nanti elinye ininikazi elincane lihlezi khona lapha phansi. Iphethwe imithambo ekhansile emilenzeni yalo. Linezifo ezivela kanyana. Linokuhlushwa inhliziyo.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now.
Ngikhulekela othandekayo, lowo ngumfowabo. Ikhala izinyembezi manje. Inokuxhumana. Lowo mfowabo ugula kabi kabi.
isifo sikashukela.
And also he has another shadow.
Nelinye ithunzi uyisoni futhi ukhulekela yena.
That's right.
Osazana Wilson, uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu uzomenzela khona. Uyakukholwa na lawo ngamagama akho? Manje ngabe lokho kungaphezulu kwalokho uJesu akusho? Igama lakho nguSimoni, uyindodana kaJonathan. Yiba nokukholwa nje, ungakungabali, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uma ukukholwa, uNkulunkulu uzokwenza kufezeke. Uma nje ungalapha, nathi nenekazi elincane uhlezi khona ngapha lingibuka ngqo lapha lithi ukuba nezinwele ezibomvu, izinwele zalo ziphushwe zabhekiswa emuva. Andikuboni lokho kukhanya ukuthi ukuba phuzi kwenze indingilizi phezulu kwesifazane na? Liyazi ukuthi kuyenzeka khona manje ngoba liyakuzele kakhulu kulo, likwazi ukuthi lingakuzo. Uma lokho kuqinisile, nenekazi phakamisa isandla sakho nathi. Manje ngiyisihambi ngokuphelele kuwe, angazi lutho ngawe, kodwa uhlezi lapho ukhuleka kunjalo. Uma lokho kuqinisile, vayeza ngesandla sakho kanje. Manje uma uJesu Kristu engcina kaNkulunkulu ayiyo, uKristu omkhulu ehlezi ngosomnene sikaNkulunkulu, futhi ngibi lapha nje ngesiphiwo nami uqobo, ngiphumile, ngiphumile nje emlindweni womuntu, ngingacabangi ngesingami, indlela yokuphumuza ingqondo yami uqobo nokucabanga, futhi nje ngidedele uNkulunkulu angene. Ngiyakholwa ukuthi mina uNkulunkulu yazi ngikwazi, nawe wazi okufanayo. Ngakho uma uNkulunkulu ezongivulela inkathazo yakho noma into ethize oyifunayo noma into ethize engaphezulu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyenza, angakwenza lokho na? Unenkathazo ngeqolo lakho, leyo ngenye yezinto oyikhulekelayo, futhi unenkathazo ngamehlo akho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoziphilisa futhi azenze ziphile na? Uyakholwa, uyakholwa.
You believe God can tell me who you are?
Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Usikazi Holman, kholwa ngenhliziyo yakho yonke manje. Ungaba nakho okucelile. Uyakholwa na? Nangu owesifazane osekhulile ehlezi nje buqamamana emva kwalo lapho. Uyakhuleka naye, unesifo sikashukela. Ngithemba ukuthi akakugeji lokhu, kuphezu kwakhe ngqo. Usethe ukukhula umzozo nje sengathi iNkosi ingangisiza manje. Okwakhe lapho ubambile kulungile manje. Ngiyabonga enkathi enokuxhumana. Akasuye owalapha, uma waseLouisiana, idolobha lakubo kubo liyindawo ebizwa ngeSinga eLouisiana, futhi bethwe isifo sikashukela. Igama lakhe uNkosikazi Joy. Uma lokho kuqinisile, phakamisa isandla sakho kulungile. Ngisihambe ngiphelele kuye. Angikaze ngibone kuye. Kodwa uJesu Kristu, ndodana kaNkulunkulu, wazi konke ngawe. Nanti elinikazi lihlezi ngemuva lapho livele edolobheni, indawo ebizwa ngeSinga. Liphethwe isifo senhliziyo ibhizi. Negama lalo nguClark. Uyakholwa, Nkosikazi Clark na? Kulungile, ungaba nakho okucelile. Ngiyakholwa na? Nazi isibonakaliso, lalelani phimbo, phendukani, buyelani kuNkulunkulu ngokukhulu ukuthetha. UJesu Kristu lapha ngamandla okuvuka kwakhe, isizukulwane esiphilayo nesiphingayo, sibukele isibonakaliso sikaJesu Kristu ephila phakathi kwabantu. Bengeke akwenza lokho ngami nje, kufanele kube yini futhi, yabo? Owesifazane wadingeka ukuthi athinte ingubo yakhe. Udingeke ukuthi uthinte ingubo yakhe. Thina singamathuluzi nje. Ngiyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na? Manje uma nikukholwa lokho, bangaki okukholwayo, khamisa izandla zakho kanje uthi ngikukholwa ngeqiniso. Manje uma nikukholwa uJesu watsho lokho, ezibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla phezu kwabagulayo, ayosinde. Ngiyakukholwa lokho na? Manje sisedlule isikhathi, asinazo isikhathi esisemizuzwini engamashumi amabili nehlanu manje ngaphambi kokuba kushayele ishumi. Ngingazibeka izandla zenu ngaphezulu komunye nomunye manje-ke na? Futhi nenze nje njengoba nginitshela manje. Bekani izandla zenu nje phezu komunye nomunye. Manje niyazi ezitezi eziphezulu ndawo zonke lapho enikhona. Manje niyazi kanjenganoma yini manje. Iza ukuba umbhalo usushayeliwe futhi wakhonjwa ngokucacile yonke indawo endlini yonke. Ngibona omunye khona manje, yabo? Nomunye khona lapha, inkathazo yokuphelelwa ngamandla. Ninikazi line-TB. Ngithi kukuyo yonke indawo nje manje, kodwa kukuqeda amandla. kwehluka kuni ikuphi okunye na bona amashumi amahlanu ngesinye isikhathi kukhona lokho futhi ufuna ukubona amashumi ayisikhombisa ngesikhathi esilandelayo ujesu wake wakwenza lokho esikhari nomuzi wonke wamkhona abebheke umesiya umesiya ulapha umoya ongcwele umesiya walolu suku umesiya owenza izwi lihlekiswe ngesithembiso sakhe manje ngifuna ngamunye wenu lapho nibeka izandla zenu phezu komunye nomunye uma ningamakholwa manje awuzikhulekeli wena ukhulekela lowo muntu futhi bona bazokhulekela wena manje izwi elifanayo elethembisa lokhu ngezinsuku zokugcina lethembisa futhi ikhumbulane ujesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukuphilisa kubuya kuyiphimbo ukuthi isibonakaliso sivukiwe babeka izandla phezu kwabagulayo njengesibonakaliso iphimbo linguhaleluya inkosi iphilisile manje uma lezi zibonakaliso ziphelekezela iphimbo lesosibonakaliso uma uyikholwa siyophelekezela iphimbo liyophelekezela isibonakaliso uma nginika lesibonakaliso enginitshele ukuthi sivele kunkulunkulu nonkulunkulu wasethembisa ngalolu suku senekwe ngokucacile awukho lutho kuphela kuphika inkolo ongesikholweni yabo manje-ke unkulunkulu wasejika esiqinisa kusenza sibe njalo manje ulapha manje ngamunye ngendlela okhuleka ngayo ebandleni lakini uqobo uma kuqondene nawe ukumemeza kakhulu noma ngabe kuyini khulekela umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe ngoba bakhulekela wena futhi manje bhekani phezulu futhi ebukhoneni bukamesiya ukristu wovukileyo usaphila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili singaba ndikindiki kanjani kangaka emoyeni na lokho bekufanele kubeke lesi sizwe emlilweni lokho bekufanele kwenze imdiyomoti iphenduke ukubonisa usizo olukhulu kodwa ngabe izokwenza na khabo kodwa nina enifuna yena futhi enikholwa ukuthi uzokwenza futhi agcine izwi lakhe inikwa nina manje isithembiso bhekani izandla zenu phezu komunye futhi nikhuleke ngisanikhulekela yilapho kosi jesu kwanelo sekushiwo kwanelo sekwenziwe izwi ebelithenjisiwe selibonakalisiwe umesiya ukristu kankulunkulu usebukhoneni baphendulu siyamuzwa siyambona siyazi ukuthi wawethembisa lokhu kwezizokugcina njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuyakuba njalo mhlane yodane yomuntu yembulu manje-ke siyazi ubona umlilo ezibhakabhakeni amabhomu eyathomu ubona izizwe ezidliwe yiziqethu izizwe ziyethukana siyabona ukuthi israyeli usezweni lendabuko sonke isibonakaliso ebesingethenjiswa sigcwalisiwe into elandelayo yindodana ethenjisiwe ifika onkulunkulu phakathi ebukhoneni bukajesu kristu mwengcwele omkhulu olapha manje uqinisa ukuthi ulapha yizo ukukhuleka walaba bantu yizo lamakristu ukuthi uma sengihamba ngeke basho ukuthi ubrahamu wenze lokhu omunye umuntu abebengamazi ubeke izandla phezu kwabo futhi baphilisiwe kodwa wethembisile ukuthi iphimbo belinesibonakaliso kulo futhi kwangathi bangaphiliswa njengoba ngibanikela kuwe egameni likaJesu.